Tumekuja kukuchukua wewe,
maombi yetu yamejibiwa.
Tumekuja twende,
tumekuja kuku.